yande joyno wittodi emin tagui sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar Dianganta on. Ndera koye kibaruji men ni kengani biyen ni fijo durwo lawol capan e nayyi e goho ɓera noon ni hanto wiide wuuro maraɗi ɗum ɗo hano leydi Tillabéri kañye heeɓi jarol ngal ɗum ɗo kan wonta ko bahi arani ko leydi Tillabéri heeɓi noon ni keɓo ta ko bahi ki kan indirte ɗo hano Ousmane Hassan noon ni kan liɓi hano mo Zender noon ni indirte ɗo Stasiou Sani. Nonno ndi hano fedde hawjine e filla jujuɓe leydi men Niger ni saman kamɓe ɗo ɓe keyɗintini murtere mabɓe ɗo ko ƴewata lawol gol joɗɗina ɗo ko ƴewata filla tew tewdu ko natde nde laabi kiite hano golle mum noon ni. Yewtere men pindino hannde yeccata kona ɗo ko ƴewata filla guyka noon ni ɗume laabi séri a haali jaadimin noon ni o waddani min hano barke mum har ko ƴewata hano ñande altine fuu ɗo ko ƴewata filla laabi kiite kan studio kalangu yecceto dow mum. Fijo durwo ni lawol capan e nayyi e goho ɓera noon ni gaɗawo noon ni wuuro maraɗi ɗum ɗo ni hano ko duuɓi aɗiɗi e nogay noon ni timmi kengal lasara durwowo mo leydi Tillabéri Ousmane Hassan kan heeɓi jalolgal dow mo leydi Zender noon ni Tasiou Sani nder durwo hano timmugo nder jam e sewo noon ni notigo inde mum noon ni Ousmane Hassan ni hano mbiyen ni har ko ƴewata filla tako baki ko heeɓi noon ni ɗum ɗo waɗi ni o holli weltare makko ɗo ko ƴewata gol lawol ɗum ɗo kan woni aran nder noon ni ko leydi Tillabéri heeɓi tako baki nani ko Mohamed Mamman waddi.
Himɓe leydi Tillabéri no belti hannde sanne min kay weɗole fof ko matan min fota eko maɓɓe ɗum enda saabu abadaɓe keɓani tako bayki sewana e lawol ngol Allah duni hokkimin sa'a dow majju saabu neɗɗo mo duru dumi o omo ɓuri kan sembe omo ɓuri kan nayol omo hecci kam omo artika e durwo Allah ne hokkan sa'a dow makko jomon laabi an tati miɗo yaaha durwo mi yehino Zender mi ɓattiwe kento laɓi filte to ko liɓami rawane ndukonno mi yehi Tillabéri ɗon ndukonno fa nden Saley Dawda kañum won ko liɓi kam mi rima kada ñeme de mi jiya kana ni leydi
ɗiɗa tuyna yara en kawoni gaya.
Fedde jujuɓe leydi Niger noon ni saman ɓe naati nder murtere gam hollugo mette ɓerɗe mabɓe dow hano gomnati lawol gol hoƴi noon ni ɗum ɗo ɗon goɗɗo talki hano master en e nanduɗi e ni wawta waɗi tew tewru ko golle kiite noon ni lawol gol député ɓe suudu sawara leydi men noon ni hano suɓi noon ni fedde saman ni wino miija ni ko lawol ɗiɗaɓolno ɗon ko ɓe ƴewtinto hano talkuru du noon ni Nuhu Boubacar hano SG mo fedde de ni yewtidi e jaadimi Rafikatu At-Taher.
C'est une grève de protestation contre
la ré et do fi oni woni hono batta ka gomnati haali wi wadan do har talki baadiji kitodobe leydi Niger do enda fa be keba be koja hitotobe lati be mbawa gollal gal e do talki di jogi di gana talki hono gongaaji min cigle ken murtarde min jojjinin to gomnati min kettide ke sala halan goddum e do wattu tugol halaji e do fi on enda min matay hunde fu hande de suudu sawr député be tabintini dum to di ɗum yaare to hoorejo leydi ƴewtino ɗum tabintina ɗum ɗon min gomi ɗin ndaara hoorejo leydi so ƴeewi ɗum fuu soƴƴa ɗum to maɓɓe toon wiya ɗum ƴewtine woodde nden endan keddi mo ɗum ƴewto fuu tawi heeɓi naati e yewtereji ɗin endan ɗum faama to haala ka wawi yaade saabu nde ɗum hoyete nde endan ɗum waɗay sawara fay seeɗa
la modification elle même elle nous a paru sans objet
dow haala kani ñande asama ni nder andinorde ministre kawjiɗo e kiite leydi noon ni o wi gol lawol hano joɗɗinagol gol gomnati tokkata ko hoƴol hano golloɓe suudu kiite noon ni nden ne ko hoddi fuu woni wala sayni lawol gol teddine fedde hano jangoɓe dow fi laabi kiite noon ni ɓe e duniyaru noon ni fedde mawnde ɓangguere leydi Niger noon ni no woni no holla metta ɓerɗe mabɓe noon ni dow talki ko watta hano talki keme tati noon ni ko sukaɓe hano cini waɗugo tew tewru noon ni nder andinore de ɓe burtini hande subana nder université mo gallunye may mbiyen ni Awdi Nouruddin noon ni hoorejo fedde de noon ni hano yewtidi e jaadimin hano tarnat fuday noon ni Ahmed ɓe ƴama dow ko fedde jujuɓe naataɓe nder murterde ɓe ummito dor murter mabbe
c'est avec indignation que nous nder rafi weltare mawne noon minen janngooɓe nder université ji gomnati e tawaaɗi ɗo jonde ko'e mum'en gonni no daara fooɗu fooɗum gonɗo no waɗa caka ministére kawjiiɗo filla cuuɗi kiite leydi e saman fedde jinnganoore hakke kiitotooɓe har ko daarata filla tabbintinol talkuru jannde master 1 ko watta tawraaɗo talkuru du fuu no waawi naatude tewtewru jannde kiitotooɓe golle kiitotooɓe goonga golle mawɗe noon ɗum ndu saabi ko fedde ɗe no jinnganooɗe ngam sembe janndeeji ɗin kawta amma minen tawaaɓe dow laawol naatude golle ɗe du miɗen gatta daane e fedde saman de ko watta de yolbina heɓa janngooɓe heewe ɓenndu keɓa to nanngi de darna mutere mayre ministre maɓɓe o du miɗen gatta daane he mum durwo ko watta narral heɓo caka fedde de e
gomnati
ñannde asawe ni himɓe perooɓe gomɓe e jonde hano wuro Agadez noon ni no tefa to jooɗete noon ni gomɓe nder hano jonde mette noon ni ko watta hano jeɗɗiije ni dambugal bureau hawjiine e filla himɓe perooɓe noon ni ɗum ɗo ni ɓe gatta hano ɓe gatti yite nder nokkure depte ɓe gon o jooɗi noon ni nani hano faama ka jaadi min Moussa Mamman waddi
dow cuuɗi kemtati e capantati e go'o keme ɗiɗi e capanɗe jeenayi kañum woni ko yiite nge ñaami capannayi e goo kañum tan woni ko ñifoɓe yiiteji ɓe enɗan keɓi kisini ngulu ngu enɗan procureur mo Agadez Seyni Saydou
tawi kaaki sarusi kawjiiɗo filla o holli ko dow cuuɗi maɓɓe keme tati e woronja e go'o cuuɗi keme ɗiɗi e lasojinayi e sappo fuu kam en kay bulno wala ko hoddi loctororo nden ndu wulama dandarɗo looreji mawɗi kelama himɓe ɗiɗo barminama sanne telfoŋiji hemre e lasoye tati e ɗiɗi laɓe woronja e go'o e looci jamɗe sappo e ɗiɗi teta he wurtiɓe kulli mettal ɓerɗe mum
caggal ngulngu enɗan ni tefoɓe ɗuwarɗe ɓe enɗan kemtato e capantato e joyo ka en woni ko nodda to police gam batte ƴantine dow fi on enɗan Seyni Saydou procureur mo Agadez
parmi eux 300
nder maɓɓe keme tato e woronje e joyo keɓa pamana ko kan en goni ardiɓe murterede kamɓe du juuɗe maɓɓe tawa nder bulol nokkuje ɗen kamɓe du tawa hannden nder juuɗe policiɓe ɗiɓe gaɗane ƴamɗe bononde gaɗuɗo o dalila mum waɗi min mbi'i ɓe jukke neɗɗo maɓɓe fuu fiye sawru gacce mum
allah e kamɓe ɓen endan ni ɓe hoɓɓe no endan tawaɓe ɗo nden noon wajibi horeɓe ɓen holle fi maɓɓe on endan gam batte jude laabi yerno procureur mawɗon en ɗan haaliri
en jon Agadez ni min jahan leydi dokoro noon ni wurno hi'e Adalak ñande asawe noon ni nder wuro hano mbiyen ni Adalak o noon ni joni suudu directeur mo école ɗon e ɓiɓɓe makko ɗiɗo hano maayi nder gulo hiite noon ni ngaɗugo ñanne ñalani nden ɗon tawi kaaki no ɗon waɗe gam famugo to hiite ge ƴuwi namoye wattinge maire mo dokoro ni Sani Kakale o wi himɓe gatta hilnare nder wakkati pewol gol ko henndu wonno yifa nani ko jaadi min Adamu Umar waddi
noddangal ngal gaɗanmi yaade to yimɓe woni ɓe kinno hiite no woodi ko ɗum rimata fuu duule wakkati mo taweɗen jonɗo ko kenduli no mbifa o ɓuri ɗum du ko waddata ɗum woni ittude gokka mum e katane ɗon no woodi du basi ko ɗum waddato ɗum saabi ko miɗen pooɗa hakkilleji yimɓe to accu huɗo hadde katane to defete ɗum woodi du to accu sukaɓe pijira hiite
kusantuwa osuna wargi dowta
min jurnoto ana leydi dos noon ni gam waɗugo hano denaku dow fi hano golloɓe gaɗoɓe hano bindi noon ni yimɓe dow inde hano talki cuɓaki noon ni nder région mo doso waɗini gouverneur mo leydi hano din haɗi yilaki motoji noon ni tati yaago nogayi lewru janvier nder commune ji joyi ɗi département mo dogon duci e sengo département mo loga gon lawol gol giɗade hano haalama noon ni haalaji ko feere feereji haala ɗum ɗo ko ƴewatta filla kanni koɓe kokki dow mum kan won jaadimin Aziz ɗan yuma waddi
la décision là c'est normal
lawo laamu koƴango ngol ɗum woɗi sanne gannimɓe no kaani ndene saabe leydi men no tawa hannde le rafike ƴoran hakkillo fukkingo nimɓe pamane ɗum ɗo ko woni hen ni no waɗan ɓe jamɗa de jarol maɓɓe lokotorore kamtiɗata
ça serait encore un peu difficile
certes la décision a été prise
de gonga andinore de waɗama gam renude himɓe he are mum'en amma minen he jiiɗe amin ɓe kabbitake sanne gam ɓe kokka himɓe wakkati ko siriyano ɗum de darama du fa hannden ɗuuɗal lumotoɓe lumo mum'en sama hana du kamɓe tan bagolloɓe gomnati kan en du no torroto gam iɓe nawtoro motoje ɗe kamɓe du noy wiyaɓe gaɗa
ñande alal ni kam pottal gal waɗagal noon ni wuro Agadez noon ni timmi dow ƴewtinaki dow jawdi gollirteni nder leydi din noon ni dow ko ɓe hokki sembe kam woni kawrol jawdi jonde himɓe jam noon ni e finatawaji pottal gal dow fedde hano rotap kan ardigal noon ni amumun agali goto der himbe garbe der portal gal hokki fama mun no jogi der halaka noni ani se karim kan waddi
hala ce que j'ai retenu on nous a d'abord présenté
min komi fami der mun ni woni min kalanama dimma cede gattetede gollire hitane hikkati e kalani min du no be gadira komin tayki min dari du min tawi no wodi ko fero diri nokku nokku e sigile mo rawani on min giidu ko hanu nokkuje jangirde e loktoroje cede ko wi'a watte gollire pamdi sanne gande darama ni der nokku yede haaju talkaabe futawa cede den du ni no pandi dundu sabi ko min jami cede de beydi heba saru suuji din baaw kumti haajuuji himbe
des besoins exprimés à la base au niveau des populations
fedde haajine e mergi e bindobe hano dewte nonni a pol niger indirtene non fuddi hano dado tirol nonni rewbe do fi on don kengani e kecci kengan nonni ko inditira Miss Littérature noni Niger 2020 noni dubi e no gay noni kebube hano jama ko e dekato e mun noni be jahando inde leddi men Niger dite tewtoro ko watte dubi di e sab e no gay e go noni wuro ko tonu noni nani famaka hano bube hamma bindo wono e fa hakka sen do hore jo fede denno mo leddi Niger fantini jadi Michel DJ
à cette deuxième édition c'est
e batkolal didapo deutera am joya bere holla indi tirande la plume castéral ko winda e mayre dun do holla kenale jangirde college mariama o asabe jabbi do kolol didapo gol haltana do filla fina tawa tatabo gol du do filla windube deute nimbe sappo gado teuteuru do filla golal deute den didapo gol do filla teuteru du e hore mu e bindude deute am antode den walli fagol deute der Niger e leede janane deute dun du tawa kena der lawol ko yarata windugol dewte e jangol mudun yeson tewter buron dirol dun Niger wadoite avril dubu jinaaji didi e nogay ko hawtode daton dirol dun do wadoita kena na der jie dubu jinaaji didi e sappo e dubu jinaaji didi e nogay hawtade e Cameroun Benin Togo Cote d'Ivoire Senegal Chad to enda kotonu
tous ces pays que je venais de citer
Nguika pamara noni kasu hitane ya godubi tati kanjomu nangate. Nguika hano foti mangu fu hano ko jukote kan woni hano darate non notu handiri ko jomu njuke. Sudu kite kan wawi tajude hano kite do kadi yonki noni. Nundoni watini jadimi noni hano Balkisa Hamidu o yewtidi e charto o Ayuba Hassan noni dundo. Harko je wata hano bieni lawol gol su istidio kalangu jotindo fi labi kite.
Guika ni woni adude are ko ajia no wodi guikaaji pamari no wodi mawdi de guika on satti seri a on maano satte cardo Ayuba Hassan no famminir do majju
le vol est défini par
tatol kemetati e jeegon gol talki seria kanyon sifoto guikaaji gofu no wodi guika pamara kan woni jomu yehi wujjowi tan basid wadai gada guikan endam no wodi kondan guikaaji mawdi kan wonno hono jomu yaha jamma wujjowa nadu kondan barminde goddo ele guikan endam na yarde mota wada guikan endam deni gujjo hebaama der fi odo no nangete nangule mawde sami
ki aggrave justement la peine que la personne donc peut encourir en cas de vol
moy hani owe seni guika wadi
bon justement il faut
na na yarde comme sere burro battade na wadi kondan yade gendarmerie halo
de brigade gendarmerie
dume woni nangule jukkungo ko gujjo wadete
un vol simple sans consagration
biden pamar kakai se jomu hebama no way nangede hitande ya dubi tati yonne ujunere yaade ujunaji nogay to nguika dito do hon jomu wara fa wujja wara jamma warde e kaborgal bongal to gujjonde hebama fu nangata kena dubi didi yaade ko wattu dubi sappo se tawama barmini goddo nenne no way nangede dubi sappo yaade dubi nogay nguika no way wadde jomu ya yanwa e goddo se non wadi du fonna fu jomu no way nangede kerol yonki mudum nguika no way wadede tawe kude de fu kawri do mu tawe jamma jomu ye wujjo yaari kaborgal gadamu yaari mobel gadamu naati ele galle goddo to donde jomu hebama waawi nange dubi sappo yaade dubi nogay naadu kondan du jomu nange kero yonki mudum sen taama du kondan ni gujjo o ko wadi guika enda se o wari don goddo kero yonki makko ko nangete fei neddo tewtudo fa wujja se hebay wujjude kanyo e keddo wujjude o fu sariya goto on ko be chardente
pour se retenir que la tentative de vol aussi est punie de la même peine que le vol
de soka adi are saarobe mu debbo na goriyo adi are gorido na de edu waawi edo guikana
no se penka de
ono biddo hoje are saaro mudum na saaro mud ada kulli mudum debbo ada are goru na gorko ada are de kidum dun don waawata wiede hono guika dum walaadu konan warre sariya seitan no wodi ko waawi moƴƴinede hakkunde maɓɓe ɗum moƴƴa. Seni tama yimɓe janamɓe naati ɓenɗon kay no wawi sarɗinede
ɗomi min darnata to habaruji men e fulfulde. Seydi Lamɗo holli min jango, min gadda habaruji gom min jotnottomon. Seydi mbi en ni kiirten to jam hirti.